Number 9.
Hella Records.
Another one.
Yeah.
Slamming virus. YGP. Number 9, y'all. Tunajua, tunamada track, alafu kesi badai.
Kweli, kweli.
Akasi badai, basi wacha ikai. What is?
Lego.
Manzi yako wakini noki, kesi badai. Na wale jako ikisleki, kesi badai. Tunacheza bake kwa court, kesi badai. Hakuna time, kasi badai, basi ikai. Inoma kucheza na mimi kadi kwa kona. Juni kona e kwa sleeve na joka kwa cola. Konma na inda job yake white collar. Asila na gopa kuchomwa na sola. Situations ngumu wawezi bea kapola. Nairobi ni kwa wamasai, usize mshamba fala. Bali tu post na free education ndio to learn. Sahi kazi ni noma, tunabembeleza ndio to earn. Mabuyo ngapi mtaani wana earn through my gun. Wanadai kesi badai, doa najua ni kurisk. Bati hakuna kesi badai, oki pirate my list. Bado na waface off bila kuangalia tura. Pangoma bado na leader lines kaa kura. Kani beef, wacha ikae. Juku beef na YGB, obviously mtu wangu na tafuta. Kesi badai. Wacha ikue venye itakua.
Kesi badai.
Wecha fuwa venye unajua.
Kesi badai.
Na manzi yako wakini noki.
Kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Wacha ikue venye itakua.
Kesi badai.
Wecha fuwa venye unajua.
Kesi badai.
Na wallet yako ikisleki.
Kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Nilibia jazz goti but kesi badai. Nasaka shilingi dhuwa mso noti. Joni bandai. Nikana ziplay cause I'm in love with me myself and I. Tangu skin yangu change color. Wanasema na jidai. Wajibi meko official lakini sina nye atuwezi tie. Juma draw from the top. Sawa na deti mwanyanganya uhai. Album ya yuwezi sell reason to know a show by. Group endo kuli hata nikidozo mzee ya bado siyezi lie. Mistari zangu zikojua di Kenya Airways na takutumia ka airline. Let me look for gold cause the moment is mine. Kau juu saini metema punchline car 9. Na ukileta beef ndararua na meno zangu zile za car 9. Mresho wako na mpea pombea chacha lapo wanaanza kuwine. Wacha kisi kambadae sa zile mimi nisha shine. Even the new chapua so kesi badai. Ati track ni shy mother so kesi badai.
Wacha ikue venye itakua.
Kesi badai.
We chapua venye unajua.
Kesi badai.
Na manzi yako akini noki.
Kesi badai.
Eyo kesi badai.
Eyo kesi badai.
Wacha ikue venye itakua.
Kesi badai.
We chapua venye unajua.
Kesi badai.
Na wallet yako ikisleki.
Kesi badai.
Eyo kesi badai.
Eyo kesi badai.
Va street na madana slams. Kesi badai. Niko home na manzako wakikam. Aki walai. Kwa rap, awezi put line coward. Unajita MC na awezi perform alone. Mtu wangu, we ni coward. Kitu weu do squeeze ni kuchit chat. In fact, story zako ni za uongo. Weu cheat tu kichat. Neza raparaka di Mikey die pardon. Babo yuk spread rumors kawa mama Mary men tuku put their pads on.
Kweli kweli kiris. The more I write, the more my rap and I was wrong. The more I rap every week, the more I get so strong. I make them go bananas, I'm the industry's King Kong. Nafanya waende back and forth, kage mia ping pong. Wacha ni deal na Raisi, alafu Stacey badai. Najwa made mungi ni mwa court, but Kesi badai. Kesi badai, hivas na yeza iachia hapo. Nadhani ni jokes, okay, nisha iachia hapo.
Wacha ikue venye itakua.
Kesi badai.
Wecha fuwa venye unajua.
Kesi badai.
Na manzi yako akini noki.
Kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Wacha ikue venye itakua.
Kesi badai.
Wecha fuwa venye unajua.
Kesi badai.
Na wallet yako ikisleki.
Kesi badai.
Eyo, kesi badai.
Eyo, kesi badai. Kesi badai. Kesi badai. Kesi badai. Eyo, kesi badai. Kesi badai. Kesi badai. Kesi badai. Eyo, kesi badai.
Number 9, yo. Yo.